Asalamu alaikum, watu wangu wa kwetu. Nye kwa mavitu zenu, situ mekuja na zetu. Nomba kwanza settle, nekurudishe ghetto. Kukwetu mangoto, hadi meno zote metal.
Tension, mute mbe na watu tano mental. Mention, ganji ndo inafanya gatu settle. Question, nini ngine kasido kwa mbosho. Inatulizanga roo na inatesa kaki bomb.
Taliban ni haram, squeeze ni tuanga madam. Mahadam, mahanjam, vutagam, lazadam. Watagwan ni salam, kwenye gram, mama gwan. Mama lao kwa game, squeeze wana nitaka mama.
Taliban ka haram, lakini kwangu halal. Mina kata janga mam, kana nitajati papi. Daddy, mindo nafanyaga kana gam. Once, twice, nisha soma game, this my time to play.
Disrespect in this case, me no mistress. Neza tell the difference, your influence me ni different. Neza call your preference, to shock off interest. Catch me kwenye internet, me attacking bila defense.
My mistress, my empress, 10-10 wendo preference. Nili kucheki Pinterest, kiwa topless kani interest. The prettiest, the dittiest, the best I've ever seen yet. Nimependa zako assets, I'm ready jo ku test them.
Haka kato toka juzi, kana ujuzi wa mambuzi. Badu wakata kata nyuzi, ndo kana wa confused. Kalisi punguzi, fanyeni uchunguzi. Drop a beat, step aside, let me kill where I kill.
Nasikia wameanza matusi, watu nilio na mambuzi. Sasa ni maleta B, na malizia na usi. Usi ni advice, taka nimekuja juzi. Tipsi ni kyo kongoma, mindo vye mchuzi.